Democratic Alliance e tlo ngwala motsamaiso wa masepala hore a kenye tshebetsong melao e thibelang diphoofolo ho solla ka hara motse wa Philippolis. Dipere, dikgomo, difariki le diphoofolo tse ding di senyetsa batho. Ditwene tsa batho, meralo ya motheo le dikoloi di senyehile. Masepala ha nka bohato le bo bong. Re etsa boipiletso ke hona hore beng ba diphoofolo tsena ba fumanwe ba le molato, ba fuwe kotlo hore ba lefe. Baahi ba lokela ke ho phela moo ho bolokehileng teng.